Cynthia nke nọmba 19.
Imi nri ya.
Possession ya ka ọ na-achọ. Ọya na-egoro ya akwa, shoe na bag niile ọ na-eyi.
So amara na Miss Tifu bụ give and take.
Rapọ nne ya one day ọ ga-akwụgbu ihe oriri.
Ọkwa ya.
Lady ya now.
Ka anyị jee mara gozi ihe ọ ga-ekwu.
Let's go now.
Oh boy, this girl amaka o, ọrọ nya ka m zie ozi. Ife dị mma na-eri ego m, ma bụrụ oge ego dị m n'aka. Fabai ga-esi ezigo m ife, ụmụ bebi erigo m na. Agbatọ ọkwa n'ogwe, it's not ogwe ka bịara akụ. Na my turn to do them ife n'ime family m. Na my turn to take back ego m n'ime family. I am not joking, maka Chukwu ezigbo iwe na-enwe m n'isi. Adama achọcha eziokwu n'ime disi girl emego mkpọ. Cricket girl ka ọ bụ. Jezebel ka ọ bụ mkpụrụ obi ya nọ n'azụ. Ọ bụ emelụ mmadụ ebele, ọ bụ enyetụ mmadụ ife. Ọ bụ akọsida somebody. Ife niile ngolo nwa, akwa niile ngolo ya. She will never never decide one day. Nyetụ m ife mbụ n'obi. Am I not a human being? Ọrọ mmadụ ka m bụ. Ọ bụ onye ipu akwa na be m ndị na-ere onugbu ana. Ọ bụ onye m kosi agụ m ndị polisi agba ọsọ. Ọ bụ onye ka ọ ga-abụ ọsị na ife dị otu a dị ya mma. Gịnị ma onye ọ ga-abụ ọsị ka eribi ya mugo ebiri ide. Mọkide wọkụ babude chọpụ ife dị otu ọ mara mma. Akpụkpọ oyi n'ụkwụ ịma na mmụnwa agụrụ ya. Jenụ na bangụlụ ọnya na onu ya, ego m ka nji goo ya. Bra na panta oyi n'ụkwụ ya, ego m ka nji goo ya. Skeeta mblaza oyi na arụ ya, iboro mọ na ịba ya. Ịfụrụ akpa ọnya na onu ya, laska dị ka m ji goo ya. Akwụkwọ nsọ gwalụ m that I should go get my possession. My possession ka m na-achọ, ọ ya ka ọ ga-enyelili m. Ọ bụ oyi ipu akwa na be m ndị na-ere onugbu ana. Ọ bụ onye m kosi agụ m ndị polisi agba ọsọ. Onye asịkwa na m chere maka ezigbo iwe na-enwe m n'isi. Onye asị na m ozuo na ka mmadụ ghara ịnwụ ebe a. Ọ bụ oyi ipu akwa na be m ndị na-ere ọkụ ka nwụọ. Ọ bụ oyi ipu akwa na iru m ndị na-ere onugbu ana. Nonsense ajọkakwa o, delay is dangerous. Ego niile ndị na-elu gị ebe ka gị nụ m si abịa. Akwa niile ngolu iburu gịnị ga-abụ ụgwọ ọlụ m. Adịghị ka onye ụkọchukwu eyiri m fada Krismas. Abịa m obodo aịzụ ndị ara gibanteki ka m bụ nụ. N'elu m ife na-achọ o, nye nya kosi agụ m. Ọ bụ oyi ipu akwa na iru m ndị na-ere ọkụ ka nwụọ. Ọ bụ oyi ipu akwa na be m President Achidebe. Ọ bụ onye nya kosi agụ m ndị nwụrụ anwụ ebilie. Ọ bụ onye nya kosi agụ m President Abalaga.
Chichi ọkwị ma na onye tama ebula ya mata na o ji ibi ụgwọ.
Ehenu, ebe onye na-arụ ka ọ na-awachi.
Inshọt ya bụrụ uche m ga-asị, Cynthia ga-akwụcha ụgwọ ihe niile o riri bifo ndị ya dị ha mata.
Ọkwa ya.
Leenụ ma ya, since 14 years mụ na Mike kpawara, o nwere onye nụrụ olu ya.
Why?
Ọ sị mmepe mmepe, ọ sị mmechie mmechie.
Oh boy, this girl amaka o, ọrụ nya ka m zie ozi. Ife dị mma na-eri ego m, ma bụrụ oge ego dị m n'aka. Fabai ga-esi ezigo m ife, ụmụ bebi erigo m na. Agbatọ ọkwa n'ogwe, it's not ogwe ka bịara akụ. Na my turn to do them ife niile family m. Na my turn to take back ego m niile faliri. I am not joking, maka Chukwu ezigbo iwe na-enwe m n'isi. Adama achọcha eziokwu niile, disi girl emego mkpọ. Cricket girl ka ọ bụ nụ. Jezebel ka ọ bụ mkpụrụ obi ya nọ n'azụ. Ọ bụ emelụ mmadụ ebele, ọ bụ enyetụ mmadụ ife. Ọ bụ akọsida somebody. Ife niile ngolo nwa, akwa niile ngolo ya. She will never never decide one day. Nyetụ m ife mbụ n'obi. Am I not a human being? Ọrọ mmadụ ka m bụ. Ọ bụ oyi ipu akwa na iru m ndị na-ere onugbu ana. Ọ bụ oyi ipu akwa na be m ndị polisi agba ọsọ. Ọ bụ onye ka ọ ga-abụ ọsị na ife dị otu a dị ya mma. Gịnị ma onye ọ ga-abụ ọsị ka eribe ya mugo ebiri ide. Mọkide wọkụ babude chọpụ ife dị otu ọ mara mma. Akpụkpọ oyi n'ụkwụ ịma na mmụnwa agụrụ ya. Jenụ na bangụlụ ọnya na olu ya, ego m ka nji goo ya. Bra na panta oyi n'ụkwụ ya, ego m ka nji goo ya. Skeeta mblaza oyi na arụ ya, iboro mọ na ịba ya. Ịfụrụ akpa ọnya na olu ya, laska dị ka m ji goo ya. Akwụkwọ nsọ gwalụ m that I should go get my possession. My possession ka m na-achọ, ọ ya ka ọ ga-enyelili m. Ọ bụ oyi ipu akwa na be m ndị na-ere onugbu ana. Ọ bụ onye m kosi agụ m ndị polisi agba ọsọ. Onye asịkwa na m chere maka ezigbo iwe na-enwe m n'anya. Onye asị na m ozuo na ka mmadụ ghara ịnwụ ebe a. Ọ bụ oyi ipu akwa na be m ndị na-ere ọkụ ka nwụọ. Ọ boy papa ni room ndi police aboso no sense a joga kwa o ile is dangerous ego ni nenye lugi ebe ka genum si abia akwa ni nengoli bure gini gabo wolum agengi konyu kochuku eyirim fada christmas abia mo boda is on the other give and take kambo melo mi fen na cho nenye ko si agomo boy papa ni room ndi ne roku kanwo boy papa na be mu president achidebe obonye nya ko si agomo ndi nwura nwe bini obonye nya ko si agomo ndi nwura nwe kuni e fa we ya
let's go
Oh boy, this girl I'm a cow, or on ya can see us. If they didn't money, he go, I put a gay good in Naka. 5 years, it's a gummy fair, who will baby a big gum now. About all of one of them, it's not a way, Capiaraco. Now my tunnel to do them, if any in a family. Now my tunnel to take back, it don't mean a family. I am not joking, my catch you crazy, we went and went missing. About my churches, you mean it. This is a girl, a mega point. Wicked girl, a carbon. Jezebel of Abo, Muro Biano Nazo, Abemelo Madebele, Abenyeto Madife, Oda consider somebody. If any Nengoluma, Aquani Nengolia, she will never, never decide one day, let me Fembunobi. Am I not a human being, or a mother Kambo? Aboyi Papa Niro Mundi Nero Nuguana, Aboyi Papa Nabe Mundi Police Aboso, Abenye Kaga Bossi Nifedo to Ade Amma. Pokeremonya gabosi keli bi amugbe biride pokide woko babude chop ipedo tu ade no ma abugbo yinu ko e ma na mo wa gole ya jono na bangolo ni anonu ya egom kanji go ya rana panje yinu ko ya egom kanji go ya scott and blazo yin adu ya iboro money baya ifura ba onya no lu ya last card kanji go ya abugbo so wa lo mo that I should can get my possession can na cho aya ko genelele Aboyi papa na be mu ndi nero nugwanwo Aboyi papa ni room ndi police aboso Onya si kwa na mchere magezi biwe na ewe nanya Onya si na mozu ona kamado ari nweba Aboyi papa na be mu ndi nero kukanwo Aboyi papa ni room ndi police aboso Nonsense a joga kwa ho delay is dangerous Ego ni neni nyelugi ebeka genu msi abia Kwani nengoli buru gini gabo wolum Adengi konyu kochuku Eyirim fada Christmas Adamo boda is on the other Give and take it kamono Melo mi fena cho Nenya kosi akumo Aboyi papa na be mundi neroku kamo Aboyi papa niru mu president achidebe Aboyi papa simba nye ndi mula mwe kunye Aboyi papa niru mu Nebukadineze kunye For we are
Kwanu ka Cynthia ga consider Miss Tibu.
O kwesiri consider ya sharp sharp. O kwa fu ihe na eshe ya buru mu ngenye ya sharp sharp. Nothing mega.
Oh boy, this girl amaka o, oro nya kan ze yozi. Ife di mani atego m, o buru no ge go dem naka. 5 years e sigo mi fe, umu baby e di gom na. Abato o kwa no gwe, it's not o gwe ka biarako. Na my tonu to do dem, ife ni ne famelo m. Now my turn to take back it don't mean a family lady. I am not joking, Makachu crazy we when a wemnisi. Adama church is your nine. This is girl a megum boy. Wicked girl a cabo. Jezebel a carbon. Muro biano nazo. Ademelum madebele. Adenyeto madife. Ada consider somebody. If any nengoluma, awani nengolia. She will never never decide one day. Netu mi fembunobi. Am I not a human being? Or a mother cambo. Aboyi papa ni room ndi nero nugwana Aboyi papa na be mundi police aboso Aboyi koga bossi ni fedo tu ade ama Pakere monyo gabono si keri bi amugwe biride Monkey de walko babu de chop ni fedo tu ade noma Akubu ko yinu ko ima nomo wa goro ya Chelo na bangi nonya nonu ya ego mkanji go ya Bra na pantie yi nuku ya ego nkanji goyo Jeta mlazo yi naru ya iboro mwane bayam Ifura bao nya nolu ya laska de kamji goya Akuko so balomo that I shouldn't get my possession My possession kam na cho oya koge nyelilim Obo yi papa na be mundi nero nubwana Obo yi papa simba nyindi police aboso Unyasi panam chere ho mageti biwe ne wem nanya Unyasi na mozuo na kamado are weba Aboyi papa ni rumu ndi ne roko kamo Aboyi papa na be mundi police aboso Nonsense ha joka kwa ho, kile is dangerous Ego ni nendi nyelo mwa, ebeka genu msiabye ho Akwa ni nengolo bulo gine ya po wolom Adenya konyu kochuku, eyirin father Christmas Adia mobo daison diara, jima teki kambono Melo mi fen na cho, nenya kosi agomo Aboyi papa ni rumu ndi ne roko kamo Boy, Papa, Simba, President, Tachi, the best. Oh, yeah, go, Mundi.